ye na kosimba elikia ye na kobosa na te kokatolaka tango nyonso maloba oyo loba po epesa kondima po epesa esengo pe makasi ya kozela yawe
nakotikala pembeni no yawe mpona kozela bilaka nyonso yo pesi soki bilaka ya bweko umela nakozela nakozela
Abraham atalela kiyo oyanola kiye yobo wazuwa kipasi otika kiyete anasenga kimoana opesa kiye posa ya motema na ye ofongolela Israela zela katina mai oliesa bango mapape misuni katina esobe Opesa bango mayi kouta na libanga makasi Je sais que tu as la solution à tous mes besoins
Na kotika la pembeni no yawe Pona koze la bilaka nyonso yo pesi Soki bilaka ya bweko
Give it.